reasonable. You can work with it. You can negotiate with it. He will see your side. Number six. He's responsible. The word responsible simply means that a man is able to respond to difficulty. Problems don't cause him to run away. And number seven, he's subject to God's word. He has God's word as the authority in his life. Now let me explain some differences between a mature man and a childish man. If you are taking notes, we have two columns. Mature man and childish man. Okay, here we go. The mature man thinks, and then he acts, and then he feels. He doesn't follow his feelings. His feelings follow his actions. But a childish man, he acts, then he feels, then he thinks. I said that wrong. He feels, then he acts, and then he thinks. So he's constantly messing up. He's constantly making mistakes because he doesn't think first. Secondly,
a
mature man is responsible and committed. A mature man marries the woman. A mature man joins the church because he's responsible and he's committed. An immature man is irresponsible and involved. He'll have sex with you. He'll have a relationship with you. But when you want him to marry you, he says, you're putting pressure on me. This is too much pressure. He'll come to church. He'll hear the word. He'll shout the praise. But he won't join the church and help out. And help assist
the
church. And bring his money to the church. Because that's putting pressure on him. A mature man communicates in word, gesture, like this. Come here, Pastor.
Okay.
A mature man communicates in word, gesture, and spirit. Now I've learned a new word since I've been here. Jambo.
Jambo.
Okay, so I can come and say jambo. Give a big smile. See, and I said that in a good spirit. Or I could say jambo. Same word, but different spirit. A real man takes responsibility for all three. A childish man, you have to guess what he's thinking. Thank you. You have to guess what
he's thinking.
Because he can't express himself. So you say, what's wrong? Unasema je ni kipi kibaya?
He says nothing.
Atakwambia hakuna kitu.
He won't tell you what's on his heart.
Hatakwambia kibaya katika moyo wake.
Because he won't take responsibility.
Maana hatachukua majukumu.
And he'll mess up the whole atmosphere.
Na taribu sehemu yoyote.
And nobody will know what's wrong.
Na hakuna mtu atakayejua ni kipi kibaya.
Like Ahab.
Kama huyu Ahabu.
He was unhappy.
Alikuwa mtu hakuwa na furaha.
So he went in his room.
Akaingia katika nyumba yake.
And turned his face to the wall.
Akageuza uso wake kwa ukuta.
A mature man.
Mtu ambaye amekomaa.
Gets angry.
Anakasirika.
And doesn't stand.
Lakini hatendi dhambi.
And childish man.
Mtoto ambaye mtu ambaye anaonekana kama mtoto, tabia ya mtoto.
Throws a temper tantrum.
Pia yeye huwa hajui kuzuia hiyo hali yake ya hasira.
A mature man.
Mtu ambaye amekomaa.
Forgives.
Anasamehe.
He has mercy.
Ana huruma.
A childish man.
Mtu ambaye ana utoto ndani yake.
Holds grudges.
Yeye anashikilia ubaya.
He remembers all your mistakes.
Atakumbuka makosa yako yote ulimtendea.
And reminds you of them often.
Atakuwa kukumbusha kila wakati.
The Bible says love.
Biblia inasema upendo.
Does not take account.
Hauchukui maovu.
Of a wrong done to it.
Yale maovu ambayo umetendewa.
So a mature man.
Huyo mtu mzima.
Loves.
Anapenda.
And forgives.
Na anasamehe.
And lastly, a mature man makes tough decisions.
La mwisho, mtu ambaye amekomaa.
When there's a problem,
kama kuna shida,
he steps forward.
Atajitokezea.
And he makes the decision.
Na ataweka maamuzi.
The immature man,
mtu ambaye ni mtoto kwa tabia zake,
he steps back.
Yeye atarudi nyuma.
He tells his wife to deal with it.
Anaambia bibi yake awe mbele.
You talk to them.
Wewe zungumza nao.
I'm busy.
Na niko na shughuli.
There's too much pressure on me.
Kuna hali ya wasiwasi kwangu mimi.
Now.
Mme.
When a man acts like a child.
Wakati mtu ambaye amekomaa anaume anafanya vitu kama mtoto.
He forces his wife.
Anamsurutisha mke wake.
To act like his mother.
Afanyike kama mama yake.
So if you want your wife to quit nagging you,
kama unataka mke wako apate kuwa hivyo wewe,
grow up.
Kuwa mzima.
Make the tough decisions.
Fanya maamuzi yanayostahili.
And lead your family.
Na ongoza jamii yako.
Into God's will.
Katika mapenzi ya Mungu.
Maturity does not come with age.
Basi kukomaa haiji tu hivyo tu.
It comes.
Huja.
With the acceptance of responsibility.
Katika hali ya kukubali majukumu.
And when I first heard this,
naliposikia hii mara ya kwanza,
I realized,
nilitambua,
that I was an immature man.
Kwamba nilikuwa mtu ambaye sijakomaa.
And so I had to change.
Kwa hivyo nilazimisha nipate kubadilisha.
But you can't change by yourself.
Unaweza kubadilisha mwenyewe.
I can't change myself.
Unaweza kubadilisha mwenyewe.
You can't change yourself.
Unaweza kubadilisha mwenyewe.
We need the power of God.
Tunahitaji nguvu za Mungu.
If we're going to change.
Kama tutabadilika.
We need his help.
Tunahitaji msaada wake.
We need the anointing.
Tunahitaji upako.
When Saul was under the anointing.
Wakati Saul alikuwa na upako.
The Bible says he changed into another man.
Biblia inasema kwamba alibadilishwa kwa mtu mwingine.
The power of God will change you.
Nguvu za Mungu zitakubadilisha.
We have to rely.
Lazima tupate kutegemea.
On his power.
Kwa nguvu zake Mungu.
Now this is how you change.
Hivi ndivyo utakavyobadilika.
It starts with desire.
Kwanza na shauku ama tamaa.
You have to want to.
Lazima uhitaji.
What you don't want to do.
Kila uhitaji kutenda.
You won't do for long.
Hautatenda kwa muda mrefu.
And wisdom.
Na hekima.
Will cause you.
Itakusababisha.
To want to do something.
Utaka kufanya kitu.
That you didn't want to do. I remember working in a factory. I didn't enjoy going to work on Monday morning. And sometimes I didn't go. And then when payday came, I didn't have enough money. So I learned to want to go. To work on Monday morning. Because I wanted to have money. So wisdom can cause a need.
Itasababisha hitaji
to become a desire.
Ili liwe ni shauku.
God does not respond to our need.
Mungu hausiki na mahitaji yetu.
He responds to our desire.
Lakini yeye huwa anahitaji anahusika na shauku letu.
Until you want it. Until you want it.
Kama mpaka utakapohitaji.
Until you desire it.
Mpaka utakapotamani.
You won't have it.
Hautapata.
What you are willing to tolerate.
Kila ambacho unatazamia kutoka kwake.
You will never change.
Hautabadilika.
As long as you will tolerate walking. You will never have a car.
Hautapata gari.
As long as you tolerate where you live. You will never have a bigger place to live. You have to want it.
Lazima uhitaji hiyo.
I'll give you an example.
Nakupa mfano.
Jesus came to a lame man.
Yesu alikuja kwa mtu tu wa kawaida.
A man who couldn't walk.
Mtu ambaye hangetembea.
It would seem obvious.
Alikuwa anaona waziwazi.
What the man would want.
Kwamba kila mtu anahitaji ni kipi.
But Jesus asked him.
Lakini hata hivyo Yesu akamuuliza mtu kiwete.
What sounded to me like a stupid question.
Yeye anakuwa muujiza lakini ni swali.
He says, "Do you want to be whole?"
Akamuuliza, "Je, ungependa uwe mzima?"
And the man went on with an excuse. He went on to tell Jesus all the reasons why he was in his present condition. Jesus didn't ask him his present condition. He didn't ask him why he was there. He simply asked him, did he want something different? Because Jesus brings the power. He brings the ability to make things different. He just wants to know, do we want it? Do you want it? Do you want something different? Well, the answer would be yes. Secondly, after warning it, you have to make a decision. All change starts with a decision.
Mabadiliko huanzia maamuzi.
Decision is to your life.
Maamuzi kwa maisha yako.
What a steering wheel is to a car.
Ni kama steering ya gari.
Your life,
maisha yako,
is directed
yanaongozwa
by your decision.
Na maamuzi yako.
And when you decide,
ukiamua
to change,
kubadilika,
the power,
nguvu,
is made available.
Zimepeanwa kwako.
Next, it takes dedication.
Jambo la pili kuelekezwa.
When you dedicate something,
unapopeana kitu,
you set it aside.
Unaweka kando.
If you're going to change your finances,
kama utabadilisha hali yako kifedha,
you have to dedicate yourself to giving.
Lazima upate kujielekeza mwenyewe kwa kutoa.
You have to set that money aside.
Lazima utenge hizo pesa kando.
Sunday is set aside for church.
Jambo fulani unaweka kando kwa sababu ya kanisa.
Anything you are serious about,
chochote ambacho unamaanisha,
you schedule it.
Unakiweka.
You set a time for it.
Unaweka wakati wake.
There's a time to pray.
Kuna wakati wake.
There's a time to pray.
Kuna wakati wa kuwasifu.
There's a time to work.
Kuna wakati wa kufanya kazi.
And there's a time to rest.
Kuna wakati wa kupumzika.
So you have to dedicate yourself.
Kwa hivyo lazima upate kujitoa mwenyewe, kujielekeza mwenyewe.
To make the change.
Kufanya ama kuleta mabadiliko.
Next, you're going to need determination.
Jambo la pili lazima uwe na hali ile ya kumaanisha.
Because your decision to change,
maana umeamua badiliko,
will be resisted.
Mabadiliko yako lazima yatapata upinzani.
Your decision to change,
maamuzi wako ya kubadilika,
will be fought by the devil.
Basi utapigwa vita na shetani.
He will try to trip you up.
Atajaribu kuzuia.
And make you fall.
Hii inafanya kufanya usiendelee.
So when you fall,
unapoanguka,
you have to get up.
Lazima uinuke.
When it gets hard,
unapochukua,
you have to keep on going.
Lazima uzidi kuendelea.
And you have to be determined.
Lazima uwe na maanisha.
That I'm going to walk this thing through.
Kwamba tapita tutembea hadi mpaka nishinde.
And that nothing's going to stop me.
Na hakuna chochote kitakachozuia.
If you haven't been going to church,
kama umekuwa unaenda kanisani,
go to church.
Kama uko ukienda kanisani, enda kanisani.
If you go to church,
ukienda kanisani,
join the church.
Jiunge na kanisa.
If you're a member,
kama wewe ni mshirika mwanachama,
work at the church.
Bas, nenda kanisani.
Pray.
Omba.
Get in the word.
Prepare na kazi.
Speak the word.
Zungumza neno.
Allow God to give you a vision.
Mruhusu Mungu akupe maono.
And don't rest.
No usiharibu.
Until the vision comes to pass.
Usiharibu mpaka wakati maono yatakapokujia.
And as soon as God does it,
wakati Mungu anapofanya hivyo,
get another vision.
Utajua maono.
Always advance.
Wakati mwingi sana.
And keep the devil.
Na umwambie mwende shetani.
On the defensive.
Katika hali ya upinzani.
Now after determination.
Na katika hali ya kujitoa.
Comes discipline.
Inakuja nidhamu.
If I do something long enough.
Nikitenda jambo kwa muda mrefu kutosha.
It becomes a habit.
Linakuwa ni jambo la kusumbua.
Once it becomes a habit.
Linapofanyika jambo la kusumbua.
That's when it's easy.
Basi hivyo linafanyika kuwa rahisi.
That's when I don't have to think about it anymore.
Hivi na sasa tunashindwa kufikiria hata kuliusi tena.
And I develop momentum.
Na kuza hali ile.
And the devil can't contain me.
Na shetani hawezi akanishikilia.
And after that comes delight.
Na wakati unatokezea hali ya furaha.
And the Bible says,
Biblia inasema,
if you delight yourself in the Lord,
ukifurahi ndani ya Bwana,
he will give you the desires of your heart.
Atapeana mahitaji ya mashauku la moyo wako.
He will cause you to want things you didn't want before.
Atakufanya utembee mambo ambayo ukiweza kuyatenda hapo mbeleni.
He will cause you to see things that aren't in the natural.
Atakufanya upate kuyaona yale mambo ambayo hayaonekani.
And as you trust in him,
unapomtumainia,
he will cause them to come to pass.
Atakufanya licho kupita.
You have to understand.
Lazima upate kuelewa.
That what you don't believe.
Kwamba unaloamini.
Will never happen for you.
Halitaamini halitakutendekea wewe.
And you have to be determined to get in this house.
Lazima uwe na maanisha katika ndani moyo wako.
And let that word change you.
Na hilo neno lipate kubadilisha maisha yako.
Every week.
Kila chuma.
Day by day.
Siku hata baada ya siku.
Removing the doubt.
Ukitoa shaka.
Removing the unbelief.
Ukitoa hali ya kutoamini.
You're going to get stronger.
Utakuwa na nguvu.
And stronger.
Na nguvu.
And you're going to change.
Na utabadilika.
And your world is going to change.
Na dunia yako na nchi yako itabadilika.
Your community is going to change.
Jamii yako itabadilika.
And what you learn, you're going to teach others.
Kile unachojifunza utafunza wengine.
And walk in the abundance.
Na tembea katika wingi ama utele.
That God has for you.
Ule Mungu ako nao kwako.
Now everybody who needs to change.
Na kila yote anahitaji badiliko.
Let's stand to your feet.
Hebu simama katika miguu yako.
Thank you, Lord.
Asante Bwana.
Thank you, Jesus.
Asante Yesu. Na simama mbele yako.
To be changed.
Ili nibadilishwe.
You said.
Ulisema.
That you would cause all things to work together for my good.
Kwamba utasababisha mambo yote yafanyike pamoja kwa wema wangu.
Because I'm called according to your purpose.
Maana nimeitwa kadri na makusudi yako. Maana nimeitwa kadri na makusudi yako.
And so I thank you.
Kwa hivyo nakushukuru.
That everything.
Kwamba kila kitu.
The good and the bad.
Mema na mabaya.
Is working for me.
Yanafanyika kwangu
to make me like you.
Kunifanya niwe kama wewe.
Lord, I want to be like you.
Bwana nataka niwe kama wewe.
So make me the man or woman you want me to be.
Kwa hivyo nifanye mume ama mke unahitaji niwe.
Lord, my standing here today.
Bwana nasimama hapa leo.
Represents my desire.
Inawakilisha shauku langu.
You said if I asked, it would be given to me.
Ulisema nikiuliza nitapewa.
So I'm asking.
Kwa hivyo nauliza.
And according to your word,
kulingana na neno lako,
it's mine.
Ni langu.
It's mine.
Ni langu.
Now,
sasa.
Because you count my faith as righteousness.
Maana unahesabu imani yangu kuwa haki.
According to your word,
kulingana na neno lako,
when I believe it, it's done.
Ninapoamini imefanyika.
And if it's done, all that's left is for me to shout the praise.
Kama limetendeka, imebakia fursa kwangu kusifu.
So I think I'll shout now. Hey, come on. Hallelujah. Woo! I'm changing. Yes.
Woo!
Glory be to God. Thank you, Lord. Come on, praise Him. Come on now. Praise Him. Do you believe it? Do you believe it? Come on now. Come on now, praise Him. Father, we worship you. We give you praise, Lord. We give you praise and glory now. Thank you, Jesus.
Asante Yesu.
Thank you, Jesus.
Asante Yesu.
Glory be to God.
Oh, utukufu kwa Mungu.
Hallelujah.
Hallelujah.
Thank you for letting me speak to you today.
Asanteni kuniruhusu bado kuzungumza nanyi leo.
And now I'm going to give the mic back to your pastor.
Nami nitawapa tamrudishia kwa mchungaji wenu.
The most honorable man in this house.
Jamaa ambaye ni mnyenyekevu kati ya watu wote katika nyumba hii.
Let's give the Lord a shout. Amen. Praise God.
Shangwe.
Praise the Lord.
Bwana, wacha tukutumie tuone kama naweza.
Bwana asifiwe.
Praise the Lord.
Bwana asifiwe.
I know some of you are going through some very hard times.
Najua wengine wenu mnapitia hali ngumu sana.
To try and get what our brother was trying to say.
Kuweza kupata kile ambacho ndugu yetu amekuwa
anajaribu kusema. Cultural differences and the American English and East African English.
Kwa sababu ya hiyo kuzungumza kwa Kiingereza na hali hizo mazungumzo yana tofauti.
But I believe you got something.
Na lakini naamini mmepata jambo.
You know, you might not have known what you are trying to get to.
Wenda ukawa hujajua ni nini ambayo alikuwa anaelekeza.
That's why I don't want you to leave before you really get what you are trying to get to.
Kwa hivyo ningeliwasi undipota ilibidi lazima asiondoke mpaka mpate kile anachowaleteni mpate.
Well, someone can excite us. We can be very excited.
Huenda tukasisimka kabisa, tukachangamka.
But as soon as we leave,
lakini wakati tunaondoka,
we can only remember it was a wonderful service.
Tutakumbuka tu kwamba ilikuwa ibada mzuri.
And remain the same.
Na tubaki jinsi tulivyokuwa.
But truth,
lakini ukweli,
will change us.
Itatubadilisha.
Jesus said, "You shall know."
Yes,
and the truth will make you free.
Yesu alisema tutajua ukweli na ukweli itatuweka huru.
So what he was sharing with us was the truth.
Kwa hivyo kile alikuwa anashiriki nasi ilikuwa ni ukweli.
If I may just refer to one or two.
Nikipitia moja au mbili hivi.
He says if you are happy the way you are, you will not change.
Anasema kama una furaha au furahia jinsi ulivyo, hakutakuwa na mabadiliko.
You know, if you reach class 8 and you feel happy that you reach class 8, there will be no other certificate you will get.
Kwamba ukiwa umefikia kiwango fulani na umefurahia kuwa tu katika kile kiwango, hakuna cheti kingine utakachopata.
But if you feel no, I can do better, then you will start doing something which will lead you to some direction, and before long you will accomplish more than you have ever accomplished.
Na ukifikia hali useme hapana, sitaki kuwa katika kiwango hiki, na uanze kufanya mambo ambayo hujawahi kufanya, utajipata umetenda makuu zaidi ambazo haungewakilisha hapo mbele.
It's only a few weeks I was telling the brethren here.
Ni majuma kidogo ilipita ambayo nilikuwa naambia wapendwa hapa.
That I'm trusting the Lord.
Kwamba namtumainia Bwana.
That God will promote brethren.
Kwamba Mungu atainua wandugu wa kiume na wa kike.
To come from Katwekera.
Waondoke kule Katwekera.
Right to Lavington.
Waende kule Lavington.
We won't mind brethren from Lavington joining the church.
hautasikia vibaya wanipenda kutoka Lavington wakija kanisani.
But the miracle is this.
Lakini miujiza ni
if you knew brother so and so was living in Kisumundogo.
Lakini kwamba ukijua ndugu fulani aliishi Kisumundogo.
And God has lifted him to Kilimani.
Na Mungu amemuinua mpaka Kilimani.
That is a miracle.
Hiyo ni miujiza.
That is our God.
Huyo ni Mungu wetu.
People know surely God is doing.
Tunajua kweli Mungu ametenda.
And you know, I had hardly finished that statement.
Na unajua hata kama sijamaliza kunena.
Before I got one testimony.
Niposa nikapata ujumbe moja.
One of the families.
Ushuhuda.
One of the families.
Jamii moja yetu hapa.
They have been living in Lindi.
Walikuwa naishi pale Lindi.
Right now they are living in Sandak.
Sasa wanaishi kule Sandak.
Amen.
Amina.
God is able.
Mungu anaweza.
God wants to change us.
Mungu anataka kutubadilisha.
That's why we need men like him to provoke us with truth.
Ndio tunamhitaji mtu kama yeye aje tuchochee na ukweli.
That you develop a desire.
Ndipo uwe na shauku.
A determination.
Na kujitahidi.
And you move on to that which God has for
you. Na uende kwa ile Mungu anataka upate.
Where you are,
pahali ulipo,
is not where you will be.
Sio pahali utakapokuwa.
May I repeat? Where you are is not where you will be.
Sio pahali utakapokuwa.
Where you are now is where God is not where God will always keep you.
Mahali ulipo sasa sio mahali Mungu atakuweka tu kila wakati.
So refuse.
Kataa hiyo.
Refuse.
Kataa hiyo.
I will not be here forever.
Sema sitakuwa hapo milele.
You know, even the challenge you are going through now.
Kupitia hali ambayo unapitia sasa.
The challenge you have now.
Mambo ambayo unapitia sasa.
You will not be there forever.
Hautakuwa kwa hali hiyo kubwa.
I like King James version.
Napenda hii version
ya King James.
Tafsiri ya King James.
It says and it came.
Inasema na ikaja,
ikapita.
Au ikapita.
Things are passing.
Mambo yanapita.
And you are going to be different.
Na wewe utakuwa tofauti.
Say I will be different.
Sema nitakuwa tofauti.
Tell somebody I'll be different.
Mwambie mwanzio nitakuwa tofauti.
You know, you have gotten it.
Na utajua umeipata.
Think even this church.
Hata kanisa hii.
We will be different.
Tutakuwa tofauti.
Oh yeah.
Utaona hiyo.
Yes.
Ni kweli.
We are going to be a force in this community.
Tutakuwa nguvu katika sehemu hii jamii ambayo ni hapa.
Hallelujah.
Amen.
1, 2, 3. Yes.
Yes.
Oh, you don't understand that language. It's a new language we got.
Tuelewe hiyo, tuelewe hiyo.
Agreeing on the point. 1, 2, 3.
Yes.
In other words, we agree.
Tunakubaliana kote hapo.
I was promoted yesterday.
Niliinuliwa jana. Mchungaji aliinuliwa jana.
For a long time I've been a part of this church.
Muda mwingi amekuwa mchungaji wa kanisa hili.
But I was promoted to be the pastor of the city.
Amenuliwa. Yari.
Hallelujah.
Amen. Amenuliwa kuwa mchungaji wa mji.
Amenuliwa kuwa.
Yes. Amenuliwa kuwa mchungaji wa mji huu wote.
So we are operating on higher levels.
Kwa hivyo tunaenenda katika hali ya juu zaidi.
Next week I want to go and visit our is it a DC here or a DO?
Wiki ijayo
DC au DO?
Mchungaji ataenda kuona huyo DO ama DC.
Ni DO au DC? Whether it is a DC or a DO, I would like to meet him.
Yeyote yule ataenda kukutana naye.
Not because I want a plot. But because he needs me.
Ni kwa sababu yeye. Ni kwa sababu yeye anahitaji.
I want to go there.
Bali ni kwa sababu yeye anamhitaji.
I want to go and tell him I'm around.
Anataka kwenda kumwambia.
I want to tell him I've come to bless you.
Anaenda kumwambia amekuja kumbariki.
I want to tell him we are a church around here.
Mchungaji anaenda kumwambia kuna kanisa hapa.
Praise the Lord.
Amen.
He must know we are around.
Lazima wajue tuko.
Hallelujah.
Amen.
1, 2, 3.
Yes.
Give God a hand clap.
We Pia Yesu makofi.
Don't listen to me. Don't cheapen yourself anymore.
Usijidunishe kamwe, usijifanye patupu.
God has lifted you and you are a child of God.
Mungu amekuinua na wewe ni mwana wa Mungu.
Have a desire to mature.
Kuwa na shauku la kukua.
Don't go down to those things of children.
Usiende mambo madogo madogo ya watoto.
Did you take the list?
Ulichukua ujumbe huo?
The message has been taped. Please order your own cassette so that you can hear these things over and over.
Ujumbe huu umewekwa kwenye kanda. Kwa hivyo uchukue nakala yako ndiposa uipundie kila wakati.
And refuse to be a child.
Na ukatae kuwa mchanga.
Be a real man.
Kuwa mtu mkamilifu.
Be a mature lady.
Ambaye amekomaa.
Operate like a child of God.
Ambaye ni mwana wa Mungu.
Hallelujah.
Amina.
So now you know the Bible says.
Sasa unajua Biblia inasema.
Let your request be known unto God.
Wacheni mahitaji yenu yajulikane kwa Mungu.
Open your mouth and tell God what you want.
Fungua kinywa chako na umwambie Mungu kile unachohitaji.
Even when Jesus met a person.
Hata wakati Yesu alikutana.
He asked him.
Alimuuliza.
What do you want me to do for you?
Ungelipenda nifanyie nini?
And he can see the man is sick. He sees the man is blind.
Huyo ni mgonjwa anahitaji.
Then you say, God bless you.
Anasema Mungu nibariki.
God is asking what you want from him.
Mungu anauliza unataka nini kutoka kwake?